abafasi abaningi nami ngifuna imali eningi funa ngisho izinto engayidingi imali ngazi ngizoyithini funa ukuphila njengekhini ngigiyazama impilo ihlala ngami bafana bami ngizodudula ngekani for ikusasa lami wonke umuntu ufuna ichweba sibhanda ngendlela ezingafani sihamba ngendlela ezingafani sonke sifuna kugcwala ubhaka ngenkani khona abaphansi khona abaphezulu khona abaphila kamnandi nje khona abathatha uchance izinjamahansi awazi kuphilwa kanjani nje ngiyagijima sengibona i-finish line funa what's mine but slow down they keep on telling me just slow
Ngiyabona ngathatha umbono wami.